sakirabe kedibe on bo fay fedo studio tamani gondo asawere noga e lewru utu hitane 2022 mi jowti om sanne hedaade heejoji amen di mi wondi do hande Umar Waygal Umar hono nyallirda
mi seli basu fo day cisse
Waygal hol joganda sakirabe am Ahmed El Masso
so watti junga e sakko so sembe kabaruji di anni Ali Cisse hollitinide armée France mo noddata barkanobe njoppi nokkule meden de miccitede wid nokku gawo yo nokku mawdo do e nokkule mabbe de watto jono sukabe jokkol wonbe tombe jitti odo golle sanne ko bitte haaje mabbe ko Sapo jena lewru utu 2013 sapo jena lewru utu 2022 jonon dubi jena sijo tamanan hokka do kabaruji di sukab jokolbe holbe miji do hen be garan famtade do e journal gal tagal mudde garan kale kabaru birki sembe chaldi shan algeri 2023 wattu jono jaga bulle maldi an gonde lan nade kande be kawtuno e murtande holtande do golle o gasay di wono sembe kabaruji di min jogino do kikirande di bismillah modon e hedade
Waygal hono kollitirda le sembe kabaruji di soldats en leedi France kedinobe li gallure gawo region goto mo ngonno le leedi Mali ne mangal mudum fu eggi nokku o yaade Niger
awo fo fi Ali Cisse o do communiquer yo chef d'état major mabbe o kanyu hokki dun wakande wonno nokku no dirte Niger be bitte haaje mabbe du tiagal ko majireji di ngatno ton ko so sukab jokol wonbe le o do nokku kollitirde be joppon nokko sabi de be bi be tawda e gube de be no dirte terroriste gonde tonde kedde mo kanko no dirte Abdul Karim Samba yo goto en jottino kabaruji majinobe tombe ko mo sifi do hen
me wadi majere giddi nyenen alal ngal altenera suga mudun kasin me fuddidigin handen mede deri e koyde amen mede holla metti amen adna fu ya be yimbe be ma habata be wala daroro fu ni lamor amen do kasin mede hani korda handen me kokkundira juude me faabo mintere malbe sabi suddu wadama kole jaat hebi takko bibbe leedni ka mangal padebe sabi mangal pade leedni kambe hani renti enega e jole meden
fedde mom lodirta yere wuro debout sur le rempart kanyudo holiti kuyal mudum fewde e ko leedi France yoppi leedi amendi falaabi
miccite do wid ndedo feddebe tawdno e laamu hakkunde jaw wattu joni be bi armi moylan way fewtude gube debbe no dir terroriste gonde le o don nokku kedde mo kanko no dirte sidiki kuyato yo goto gonde le ndedo fedde ko mo sifi do hen
sudum wadama a tawani yimbe lonbe hite ben semum en fannan sanne wana nato sabe mangal pade leedi malindu wawa hebano habitabna wodiri sa je handen wallene wondede mudune hone ene gabbe leedi men jaati wonde habde sa wallene fuyol walle politika ko ni wondon kay keban tan jewtele mudun soni en wawi honcidi torraji ene wawi jewutunde pelle yogade mallede yogade ko natto sabe faabade en beede ana wawi jewutunde kabo nerdo ko heewi
kale jonka yiti mawuri dubi jenobo sijo tamani ngaddo sappo jena lewru utu hitan 2022
le odo yitumo wuri Ali Cisse kokki micro yidi sukabe heewbe bamde an songo fa jottuda kay kanya fa jottuda segube fuube kali on hakkilaji mabbe ngori nyalawma hande no wattu jono be do sukabe hom fu ko yidi leno sijo tamani hokkirta kabaruji mudun di be biido be jelli be jahali rezo ngaji di kedden be do sukabe ko tifido hen
tanke jeune c'est que
ma do drande am jokolle yilla am yo on dum do hertane dun no kuji an songo buran kala no kudo jokolbe ju ini pelle yalla hultinde kasindina mabbe hedo to rosju tamani to kay pro fuf yewtureji programme jeune bangal gedal tariki mi hedo hejo jokolbe programme jeune to segutun hewti do inde jeunesse o chefoto mi yila am yusju tamani hertane kabar mudun hejo go e mudun be jida e sukabe bindobe mali lodirbe jeune écrivain
du mali
do nabata en yewtere amé minimag Waygal le yewtere amé minimag nyaloma hande o mi ngara mi kala hala jababuji bak kaltanadi jamarnde
tiagal ko be do sukabe domtidido jababuji dum buri lewru Ali Cisse wattu jono hewbe mabbe kolitidi beltigi wobbe du beltaki sabide jababuji di en bian dum gasanta yimbe le be furnon adnar ndu kay wori fa kebe famtal kebe Mamadou Sama Seko e Sitan Sidi be
tiagal lewru domugol jabuji di njalti fo boyali kuyam bangal imotobe yogabe
min kemi weltigen sanne sawi mi hebi passe de imagol bakki kaw mi weltigen fa wala sedan saral andu weltigen
ka hakunde jama o be hebali be tuudal fe mette mabbe bangi goto yo gulladi ka non imato yo be kay jike mun en bonandi fi be landinani hinnaade no fewri jandeji mabbe mawuri
min kemi hebe arsugo hebde bagi kajo huna fu bone mawuri an hasi allami wawami passe mi ka watta kile da didi mi wada bagi on dimi blank passe de
jabuji de min beltnaki sanne dun ko holti kinan gadida secretaire general ministre jande leedindi holti wi de dun don na holta hakika sifa andal imato be
le imagol hikamo mette dabireji mawdi hone lamdi wattede sugabe parti talkimu en yi e sella tiagal mudum habi yurko yurko wattede fe da mudum du sabi hanne sumi hebi o jabi lobbo jabi hebata hanne ana holita jati andal nga sugabe pass men jogi
jabuji bak hikadi yo nogay e ko fawi so bak technique dum yo sifa sapo jetti li temedere so professionnel yo chapano joy e ko fawi li temedere ardi do eli imu hikka na bomako moyen mako o yo sapo jetti e ko fawi
haya jonka mi de narda suka be keba jabbare hikka be beda tinnare so mi yido waygalo mi jaram fana to wonto rafi hebugol golle beda de rafi de nago o won tiddala modum suka be jokol be wondi fewre mudule odo dum
a wo fay fi ali sise wattu jona kanko lamido fedde suka be jokol be to fana to o wihi so dido tiddalaji hebnaka jogala do idon way waddude kutteji goddi kassen o wadi noddango do fewde lamo tinno faabo no golleji din gori kedda mo kanko noddete adlay kone o yo kanko lami fedde suka be jokol be to fana to ko ma sifido hen
ya beaucoup de jeunes diplomés
suka be jokol be ko heewi ana jangile genni amen gafe gote mabbe wala e gollal do yo torra hanele nuku amen soni suka ben tewtnakal gollal ana wat wadde tampirije kewdi le lamor amen sabbene wa nazade bande en be wa bamde labi bondi dibe yelaki mede wollito hanen be netta fof min do faabar amen tinno wara faana ga jandira suka amen men yewina be labi ko faabato hebde golle do ana nato sabbe wadde jian e deedere le nukuri amen
do nabata e bilki sambe chaldi waygalu préparatif chan algérie 2023 leedi mali won jokko champion d'afrique kando wadde match ngay didi hakune mudo e mauritani le ngal do kawrtan
metti de dina match ngay didi fu be pidi ali sise hollitinde wakande kawrtino e mutande arande ni ben pihibe consecutive ko dubbe ngadi 0-0 wakati jona anda be on kabar ko nayri bangal figol bolo wihi e kintino o jaga boule mali o ma hani yewde le hen o yewtodo heba do en hakkille no golle didi ngori kedda mo kanko no gatti kajjatu baga yogo ko sifido hen
pamal deja avant le
arandere mudun wala ko nyaki en sa ƴewi wakkat na le fiire ballon fudda sube ramdama non be wi an be wonde e fiide be yimbe be wawa non ballon burbe sona ƴewi honone gubal fiire ga ballon leedi mortan wonirino a antan be de wawi sanne kambe do sa ƴewi hone piire didi de be wadden arandere be wadi match nul le fiire be didi beere be hebe wonale mudun nuhu jande kan e fiobe mudun be handen ben hani fiide dabri kessi kasin e welde honone be hani fiire ne do ana nato sabe be heba darorga mangan le ngol haro caldi nyalade warande en champion d'afrique le gubal worbe handen e nde firre ballon gaddu e tawede fu dum wala fu faccintinta handen soni wala ni e hebi yaade yeso yihin fa phase finale on
ne chintinde tan waygalo wiide leedi malindi ana hani hebude galude leedi serie a aller retour o so jiddo wadde qualifier yaade e odo chan ko wadani eliminatoire ligue des champions caf des femmes as mandé kany fide e uspa de liberia kany
yudo nyalomo dido bon non fa be jewto honno leedel gonde leel afrique kedude hirnangi de don copine de ta zone ouest a ko ali sise wattu jono roobe le mali be wakande pidno e ispande homo fu heba wattude ton mbaddu
waygalo donka do mi kaddata yottungul kabaruji amen
awo fay fe sise mbiyan sukabe en joti be kala do mbawi tawede le mali fu e mangal mudo fadi be jafe en ko yowtere mede no dirten touso grande be ngara be tawdede ousmane nyali buri solado jede en kalanto kabaru shisha